finally many only one touch. Kubanga banji bamenya mu fast stuff. Naye wankubila was an easy papa. Hey, baby zi papa. Tulimu miyake yali one night. Kauli wezu kuga you are my first sight. Kekwe wakula loke zali zai zai. Hey, baby zi zai zai. Ene wange nasiba yo. Emwezu kuma wange za mubanda. There's no way.
Chimanye yekwe kantu kange. I'm gonna celebrate you like Christmas. Kinda kupendo ite Jesus. Lelo keto nye kwake kwake. Chimanye yekwe kantu kange. Wamala yote kuwa mani kwa chigata. Ninaweze takadata. Baby baby nakudata. I don't believe in God. I don't believe in Jano. Nesawaru. Kumanga wanji wa menya mufasta. Na ye wankubila waziri zipuwa kwa. Hey, baby zipuwa kwa. Tulimu miyake yali one night. Kauli wenzu kuka yu wa mifasta. Yekwe wakula loke zari zai zai. Hey, baby zai zai.
Mama la yonze. Kuboma nikwa chikata. Ninawe seta katata. Baby, baby, nakudata, nakudata.
I don't believe in God. I don't believe in God.